ɲɛta ani wolonwula bɛ siribalakaw fɛ minnu segu mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛ wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malekura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba septanburu kalo tile 11 2024 kunnafoni lakumabaw bɛna tali fɛn ninnu le kan Ameriki jamanatigi si kalata cɛbɔw n'o ye jamanatigi dankan Kamala Harris ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye ɲɔgɔn sɔrɔ barosigiba dɔ kɛnɛ kan Philadelphia-kaw fɛ yen sɔrɔ sanga 90 de kɛra kuma sama sama la ni cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ maliden caman ye u hakilina di ni barosigi in kan ka fara o kan Kalifa Gajaga ni ale ye maliden ye min sigilen don Columbus-kaw fɛ Ohio Ameriki jamana kan ya bɛna kɛ an bolo sisadani na nɛgɛ kan a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi ni barosigi in kan Ameriki sojanba fila min binna min kɛra septanburu kalo tile 11 ni amerikanw y'a wele nigilɛkan na ko 9/11 n'a kɛra san 2001 waati alikayida jadi jɛkulumaw fɛ ye san 23 sɔrɔ maa 3000 ɲɔgɔn de fatura nin dangarili in sen ka kɛɲɛ ni baarako gɛlɛya ye mali jamana kɔnɔ denmisɛn sifinw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi araba sɔgɔma hakilina falen barosigi dɔ la fɛɛrɛ ni dabaliw be se ka sɔrɔ cogo min na denmisɛn sifinw ka baarako la mali kɔnɔ senegalikaw ka batonba min furuna nburu ni sena tamalaw ye n'o ye migrant clandestinw ye maa fatuta sera 26 ma ni bato yin tun bɛ ka bɔ senegal k'i kunda espagne kan Suro tarata sufɛ ka dugu jɛ bi araba la ameriki jamanatigisigi kalata barosigiba o kɛra filadelfikaw fɛ jamanatigi dankan kamala haris ani jamanatigi kɔrɔ donald trump ni ɲɔgɔn cɛ sanga 90 ɲɔgɔn kɛra ni ma fila ka ɲɔgɔn samasama la min kɛra abc jabaraniso kan voa banbara tɔgɔ la mohamed ture
Demokratiw ka jamanakuntigi dankan ni republikɛn jamanakuntigi kɔrɔ ye bolo di ɲɔgɔn ma k'u to podiyum kan national constitutional center la philadelphi nga kabini a daminɛ na ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya nin tun kalara cɛbɔ fila nunu cɛ minnu ye ɲɔgɔn jalaki ko u ye galon tigɛ sangɛ 90 bɛɛ
kɔnɔ
Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact.
Kamala Harris ko Donald Trump ye Amérique bla soroba ɲagami la o kɔfɛ Trump ni si bɛ san 78 la y'a wele ko
marxist She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics. And
wa aya jira fana ko ale ni jamana kuntigi Joe Biden ya to mo million chama kana anga jamana kono ka bo ka so bon ni hakli bagato mina ni yoro kono ani hakli tan ka la fie boyrola. Trump ka jela ki nyekro Harris san bi duruni kononto ya jabi ni ni sonja ani ka kungulo frifri ka soro ka segi ka lagosi tayira ko ale ko jugu bakela jela ka wele ko dantigɛ lila u ka ɲɔgɔn kuma falen falen bɛɛ la bonya tun ɲɛsilen bɛ kɔnɔtiɲɛ ma ni Trump y'a jira ko k'a sɔrɔ a bɛ ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw ban foroba jamana n'o ye federal gouvernement fɛ a b'a fɛ mara kelen o kelen bɛɛ k'a yɛrɛ ka politiki labɛn Harris y'a jira k'ale bɛ ka nkalonkulu dɔ fɔ wa k'a fɔ ko Trump ka politiki ko o ye Amerik musow mafiyɛnyali ye diɲɛ dunkɛ kan Kamala Harris y'a ka republikɛn ɲɔgɔndankɛla Donald Trump jala ko ale ye diɲɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɛnajɛfɛn ye wa ko a bɛ se ka yɛlɛma bolo kɛ fangafinbagaw fɛ u ka jabɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn fɔlɔ sen fɛ Amérique jamanatigi si ka kalata kama.
That these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you.
Ata fanfɛ republikɛn cɛbɔ Donald Trump y'a jira ko Israel bena tunu a ɲɔgɔn danna Kamala Harris ka jamanakuntigiya kɔrɔ.
She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been
pretty... Ka kɛɲɛ ni sariyaw ye. O sɔsɔli min tun bɛ mɔgɔ kɔnɔna fili kosɛbɛ o kɛra ka sɔrɔ foroba lamɛnnikɛlaw ma sɔrɔ.
maliden minnu sigilen don ameriki jamana kan yan dɔw ye u ka hakilinaw di nin barosigiba kan min kɛra filadelfikaw fɛ jamanatigi dankan kamala haris ani jamanatigi kɔrɔ donald trump ni ɲɔgɔn cɛ ɲiningali kɛra kayato tarawere fɛ
Ne Madame Bafatmata Jaraye in Sigiro Benin New York ma ne Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne Fédérale présenté États-Unis anno. Aywa anyanga divala mesuro a Canada flani nyogonche République Unie Démocratique Canada nyogonche. Ne kone haklina ye anga ni fanga inga sika di musulaka uma sabula kabi Amerika resigira musulaka uma fanga soro ya mfolo musulaka usira nyese kuchama na mima fanga soro anya eka fofona Kamala Harris unu akakuma ukona na vrema ay hakilina siki chama di mogo uma ay hakilina siki mogo uma barakula ay hakilina siki di mogo uma kafabese Amerika unga kwa susro ay nwayala ay hakilina siki chama di mogo uma kafabese kwa jamana kasika tanyi ay immigration kasika iriwa kasika nwayake immigration strafonaka donc ay fren chama chama ira mi akilina siki ni msulaka ukoni siraka temeni zeny vrema abejani
Netko Kadet Nkara, Nesigirme Washington DC, Anye Deba Name Suro, Kramakera Deba Nyana Mabai, Anga Demona Tigifla, Ulibek Nga Ukambo Prisa Anofe. Donc, Nokon Banyi ni Befe, Auka Lameni Hakilisigi, Auka Bo, Kabuti Kosobe, parce que Ansigilme Yandi, Anandu Namodun, Modun Beromina Yendi Traoré, Udi Sigurofanae. Donc, Ni Deba Nkunakara Deba Mabai, Itado Afla Lare, Beminta, mais Nanga Hera Beminta la, Roma, Ani. Ka mangambe bo jekono ka sabatira na amude nyina hadibi ala ka nyaga dama ni jamana ga herabe mo gomin ku ala ko o ka jamana ku tigi merci beaucoup
Kakeni Amerika unka ni jamana tigisiki kalata barusiki bayi minkera Philadelphia ufi antunye alasi au makafo kuviwa bambarai Willy Bla Khalifa Gajagama. Malidindu mi sigioro benindu Columbus ma Ohio. Alibambulu ni watina nekeka abena kananganyi ningalu jabi. Monsieur Gajaga Inula.
Ante Mariam, ikakene?
Bismillah. Aywa, ambora ka lasilume aninka fara barusigi ka minkera jamanatiki danka Kamala Harris ni jamanatiki koro Donald Trump uche. Ni barusigi minkera Philadelphia ka ufi isuro, ee mu famiala?
Famiali, siyama mestrola, alhamdulillah rabbil alamina. Ni elde son, siyama de imro ka min famiala. Ni ba ira ka foko Amerika demokrasi in nobo fu itala. D'abord, Cheni Musu, Pignon sur Devala, Aslana, vice-président, ou tout est, ou l'a ensemble, apparenté en Kawi. Bon, Yoro Chaman, Boba, Foye, et Nishiaï, Ite, Devanam, Boebo, Ote, Américain. Amérique des Doui, Ibisega, il parle de Sera Boero, mais ni ou l'a, Ibisega, Kassamovie, Kapriza, Pia, Magian Castro, Inafo. Obama ya son chuba mais devant yere vraiment a débat jara kuju anyana yere 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 ça kera bon souffle la débat ou ka débat chugo te kleni ou akla chugo te kleni ou la ben chugo make kle ne ou de forme ya ni débat en corona no
aywa yere fe
Mhm pala tete kamala ya dem ne ni ka bolo di Trump ma akla ou bala Trump la o kera fe ni jara moye ko so bene akla
Aywa ere jatimina li juma unke dan fara juma di duna nina barusigi che ni samba flani mwa utache.
Bon, dan fara komi okera amena doni, mene akili tura mina koni, uhaso Biden tute osimisi mwoko ba in 2020 aso fangabala akili kani. Oni akamin kera juen kalola unke kili, kon deba ina, ay Trump vraiment ay nyeso mo dara la uri la ka asigi bon sur debat bon mo te ka fin fois là mais abiko kamala tu la benen do katme et Trump kan debat era ina fo bo ba ka stricter le tundo akleme ki la ben ka fin si nyon kan fom ya libe sur mina ordre tu maka kuma chugula bon Trump tu le kuma aka kuma beta abe yele bon donc Ale mala ben deba kama inesamble kosewe muru jale tumale tala kosewe kateme maere kankwa neka fomu yale kerui ukorote mbeka mwala fasade me neka fomu yale kerui
Aywa farafina gungana demu nube Ameriki jamana kayani ya Maria Bubulu kaseka kalata ni kalata ina erefe ulubina kalata afamba kata fanjumandife ni anye nyingali dima misaliala
Bon, neko ne comme ne be Ohio ya, beto ka voyager parce que ne fana consultant de ne voyager de baraque gouvernement fait, kata tribunal la